Yohani umutwe wa gatandatu. Ibyo birangiye Yesu avayo afata hakurya y'ikiyaga cya Galileya ari nacyo cyitwa Tiberiya. Imbaga nyamwinshi y'abantu iramukurikira kuko bari babonye ibitangaza yakoraga akiza abarwayi. Maze Yesu azamuka umusozi yicaranayo n'abigishwa be. Icyo gihe umunsi mukuru wa Pasika y'Abayahudi wari wegereje. Yesu abonye imbaga nyamwinshi y'abantu baje bamusanga, abaza Filipo ati,
turaguraho ibyo kurya kugira ngo tugaburire aba bantu.
Icyatumye abaza Filipo atyo kwari ukugira ngo amwumve, kuko we yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati,
nubwo twagura imigati y'igihembo cy'imibyizi 200, ntabwo yaba ihagije ngo byibura buri wese aboneho agace gato.
Umwe mu bigishwa be witwaga Andereya, umuvandimwe wa Simoni Petero, aramubwira ati,
hano hari umuhungu ufite utugati 5 n'udufite 2, ariko se abantu bangana batya byabamarira iki?
Yesu aravuga ati,
nimwicaze abantu.
Aho hantu hari ibyatsi byinshi, nuko baricara abagabo bonyine ari nk'5,000. Yesu afata iyo migati ashimira Imana arayitanga, maze bayikwiza abari bicaye, n'amafi nayo abigenza atyo. Nuko bararya barahaga. Bamaze guhaga abwira abigishwa be ati,
nimuteranye utumanyu dusagutse kugira ngo hatagira ibipfubusa.
Bateranye utumanyu twasagutse kuri ya migati 5 bamaze kurya, buzuza inkangara 12. Abantu babonye icyo gitangaza Yesu yakoze kiranga ibye, baravuga bati,
nukuri uyu niwe wa muhanuzi ugomba kuza ku isi.
Yesu amenye ko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike ku mbaraga, niko kubacika, yongera kwigira ku musozi ari wenyine. Bugorobye abigishwa be baramanuka bagera ku kiyaga, bajya mu bwato Yesu atarabageraho, bagana i Kafarinawumu hakurya y'ikiyaga. Umaze kwira, umuyaga w'ishuheri uhushye amazi arihinduriza. Bamaze kugashya nk'ibirometero 5 cyangwa 6, babona Yesu agenda ku mazi agana ku bwato, maze bagira ubwoba. Arababwira ati,
mwigire ubwoba ni jye.
Bamushyira mu bwato, maze muri ako kanya ubwato babugeze imusozi aho bajyaga. Bukeye ya mbaga y'abantu bari basigaye hakurya y'ikiyaga basanga Yesu adahari, kandi atari yajyanye n'abigishwa be mu bwato bwabo. Bo bari bagiye bonyine kandi nta bundi bwato bwari buhari. Ubwo haza andi mato avuye hakurya Tiberiya agera hafi y'ahantu baririye ya migati, nyagasani amaze gushima Imana. Ba bantu bose babonye ko Yesu atagihari ndetse n'abigishwa be, niko gufata mato bajya i Kafarinawumu kumushaka. Bageze hakurya baramubona, baramubaza bati,
mwigisha wageze hano ryari?
Yesu arabasubiza ati,
ndababwira nkomeje ko igitumye munshaka atari uko mwasobanukiwe ibitangaza mwabonye nkora, ahubwo ari uko mwariye imigati mugahaga. Ntimugakorere ibyo kurya byangirika, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho ibyo Umwana w'umuntu azabaha. Niwe Imana se yahaye icyemezo cy'ubushobozi bwayo bumuranga.
Noneho baramubaza bati,
twagenza dute kugira ngo dukore imirimo Imana idushakaho?
Yesu arabasubiza ati,
umurimo Imana ibashakaho ni uko mwemera uwo yatumye.
Nuko baramubaza bati,
ariko se wowe watanga kimenyetso ki cyatuma tukwemera? Uratwereka gikorwa ki?
Mu butayu basogokuruza bariye Imana, nkuko ibyanditswe bivuga ngo yabagaburiye umugati uturutse mu ijuru.
Maze Yesu arababwira ati,
ndababwira nkomeje ko burya icyo Musa yabahaye atari wo mugati wo mu ijuru, ahubwo ari Data waha umugati nyakuri wo mu ijuru. Umugati w'Imana ni umanutse mu ijuru ugahaba ari ku isi ubugingo.
Noneho baramubwira bati,
nyakubahwa ujye uduha buri gihe kuri uwo mugati utubwiye.
Yesu arababwira ati,
igihe mugati w'ubugingo nsanga ntabwo asonza kandi unyemera ntazagira inyota ukundi. Nyamara nk'uko nabibabwiye mwarambonye ariko ntimunyemere, abo Data mpa bose bazansanga kandi unsanze sinzigera mwirukana. Sinamanuwe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo wantumye ashaka. Kandi rero icyo wantumye ashaka no kugira ngo ntagira n'umwe mbura mu bo yampaye, ahubwo nzabazure bose ku munsi w'imperuka. Icyo Data ashaka ni uko buri wese ubonye umwana we akamwemera ahabwa ubugingo buhoraho. Nanjye nkazamusura ku munsi w'imperuka.
Abayahudi baritotomba kuko yaravuze ati,
nije mugato amanutse mu ijuru.
Baravuga bati,
mbese uyu si Yezu mwene Yozefu? Se na nyina ntitubazi?
None se ashobora ate kuvuga ati namanutse mu ijuru?
Yezu arababwira ati,
nimureke kwitotomba. Nta n'umwe ushobora kunsanga atazanywe na Data wantumye ngo nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Byanditswe n'abahanuzi ngo bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumva ibyo Data avuga akigishwa nabyo azahonde. So kuvuga ko hari uwabonye Data uretse waturutse ku Mana niwe wabonye Data. Ndababwira nkomeje kunyizera afite ubugingo buhoraho. Nijye mugati w'ubugingo. Basokuruza baririye Mana mu butayu bararenga barapfa, ariko hari umugati amanutse mu ijuru kugira ngo uryaho wese ye kuzapfa. Nijye mugati w'ubugingo wamanutse mu ijuru, nihagira uburyaho azabaho iteka ryose. Kandi uwo mugati ni umubiri wanjye nzatanga kugira ngo abantu bo ku isi babone ubugingo.
Nuko Abayahudi bajya impaka barakaye bati,
uyu muntu abasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye?
Maze Yezu arababwira ati,
ndababwira nkomeje ko mutariye umubiri w'umwana w'umuntu umunywe n'amaraso ye nta bugingo mwaba mufite. Urya umubiri wanjye wese akanywa n'amaraso yanjye aba afite ubugingo uhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Umubiri wanjye n'ibyo kurya nyabyo, n'amaraso yanjye n'ibyo kunywa nyabyo. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye aguma muri jye, nanjye nkaguma muri we. Nkuko Data wantumye afite ubugingo, niko nanjye mbufite kubera we. Ni nako kandi undya wese azabugira kubera jye. Uyu rero ni wo mugati amanutse mu ijuru. Si nk'uwo basokuruza bariye bakarenga bagapfa. Urya uyu mugati we azabaho iteka.
Ibyo Yezu yabivuze igihe yigishirizaga mu rusengero rw'i Kafarinawumu. Benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati,
ayo magambo arakomeye, ninde washobora kuyemera?
Yezu amenye ko abigishwa be bitotomba arababaza ati,
mbese ayo magambo arabahungabanije? Noneho se byamera bite mubonye umwana w'umuntu azamutse ajya aho yahoze mbere? Umwuka niwe utanga ubugingo, umuntu w'ubuntu ntacyo amara. Amagambo nababwiye niyo abazanira mwuka w'ubugingo, nyamara muri mwe hariho abatanyemera.
Kuva mbere hose Yezu yari azi abatamwemera, kimwe n'uwari ugiye kuzamugambanira. Nuko aravuga ati,
ngiki cyatumye mbabwira ko ntawe ushobora kunsanga atabihawe na Data?
Ku bw'ibyo benshi mu bigishwa be bavanamo akabo karenge ntibongera kugendana nawe ukundi. Nuko Yezu abaza ba bigishwa be 12 ati,
ese namwe murashaka kwigendera?
Simoni Petero aramusubiza ati,
nyagasani, twasanga nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho? Kandi twemeye ko ari wowe muziranenge wavuye ku Mana, turabizi rwose.
Yezu arabasubiza ati,
mbese si jye watoranyije uko muri 12? Nyamara umwe muri mwe ni intumwa ya Satani.
Ubwo yavugaga Yuda Isikariyoti mwene Simoni wari ugiye kuzamugambanira, n'ubwo yari umwe muri ba bandi 12.